Olo e mafuta male SBS Samoan.
O le tau mafanafana male soifua I fafo mai o mauta malawa, e ilo ai wa faisi lewa na lambatia I tatou I le kanesa o le pau po o le tino I a po le skin cancer. Mo le totelo tangata I Australia. A oanga I maalia mai le tau vevela, wa amata whaatino ina nei ngā yoinga, ina I aoa o ina tangata Australia e whaatatau I a fianga o le kanesa o le pau ma mea e mawhai ai o na whaititia le mauai o le tangata. O le lio Adam Brooke, e le taumate wa teles o na sila fie le telu tulanga o ngaonga o a fianga o le kanesa o le tino po le pau. O na o le nanautai o lo na tinana ala I o nā ngai e siaki se maul bo o se whaailo I lo luli sa oso ane I lo na tino. I le whai o le aso e su engana I lo ai o le whaailo po le maul lea wa iai le vaenga lo na tolu I tu ai ngā kanesa o le tino e whaingoina o le melanoma. Na whaeloa Adam, o le iloa ina o le atulanga, o le ese singa leo le ola ma le oti.
They've cut me down my head, down my neck, and then just to my collarbone here, and then it'll come back in along my collarbone. So purely out of luck, as I said, went to get that mole cut out, and it has saved my life.
E ei fo isi e peo Adam, mai wa whaeloa mai le pulenga o le kanesa po le Cancer Council, e to tele nisi olo o ise tulanga la matia, a oanga I mai ma lie I le tau vevela.
Alarmingly, what the results today are showing is that we have one in four teenagers reporting that they're getting sunburned on summer weekends. We know that national skin cancer awareness campaigns work.
I le whaalaunua ina le vai aso whaaptoa mo le kanesa o le pau, ne e whaailonga mai le aso sulfito no vema a ngā I atu I le lua sifun male tolu. O lo o taula I le sila sila I la tolo ngā rilua I lea maenga, ina I a whaau tū le whaau I tangata talavou, taluai le I unga na maua mai le su e suenga sa whaia taluai a le National Sun Protection, na su e su e nai le toititi I vaselau o tupulanga talavou.
There's a massive skin cancer burden in Australia, one in three people have a skin cancer by the time they're 50 and two in three by the time they're 70. So we're asking the teenagers and in fact all Australians to help us reduce this massive burden of skin cancer costing about $1 billion a year.
O le wharulunga le Health Committee o le Cancer Council o Anita Desaix na ia taua o le suesuenga wailoai e matua te le se tulanga la matia o loo iai I tupulanga talavou ma lato wanga pe a fuanga I le la e maiselo lato soifua ma loloina o loo wala ufo I le atama I taina I a faiza tau mafainga ao ao e fata tau I le kanesa o le pau famaia ia wa se fululua nei tau sanga e le ito iai se tulanga fapea ufaia.
Alarmingly, what the results today are showing is that we have one in four teenagers reporting that they're getting sunburned on summer weekends. We know that national skin cancer awareness campaigns work.
O le whaau tāu o le vai aso whaaptoa le nei mo le kanesa o le pau e whaapea I le whaapertania Own Your Skin Tone. E whaamalo si ai tupulanga talavou na ia sila sila tutoa I lea tulanga e maiseo tulanga e onoa a fia ai. O Professor David Francis o le presidente o le Australian College of Dermatologists ma o sona fina ngalo whaaria lea I le mata upu.
There's a massive skin cancer burden in Australia. One in three people have a skin cancer by the time they're 50 and two in three by the time they're 70. So we're asking the teenagers and in fact all Australians to help us reduce this massive burden of skin cancer costing about $1 billion a year.
E siri e malelua awhitanga te mariniu mai le skin cancer I le tausanga, ma o lo whaero mai le Cancer Council ma le Australian College of Dermatologists, o lo tau mawhai e vele campaign o lo o whaanga soro nei, tau la iei lewa ai tangata talavou, ma ia wha manino le tau o le wawe iloa wā a fia I le aitu ai ngā kanesa. E lima ni waenga tau o lo o wha mamawha iei lewe au, e wha te tau I pui pui nga mai le la, ia mai mawhai o na wha matalei nei upu wha pertania o le slip, slap, slop, seek, male slide. E una ia I tangata o tātou iai nai vai teimi vevela nei, a wane ngalo na wha maulu wane sau mitiafu u ule sino I le sunscreen, po atu ilunga male pūlou, tui male mata tioata, a wale wha ititia o a fianga le tino mai le la.
SBS Samoa nei lungo telefoni wha avea I upele ta wha ilangi male leitio. Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fea lawa e mawailau podcast.